wulareji cattudi njottotodi saatu degere chapan joyi de nokkulu yogaji ilameji lati sababu ittude yonkiji bibbe adama en hebol sambe njarendi dum woni yoga e kutteje waytagol wakkati mo hala mudum wondi halede le leedi amendi lewi kanko docteur Sambou Cissokho dunke andan do kawaruji bilide hawalum yimbel buri fu gombe le crédituji di wara matude sanni kutteje bilide waytagol wakkati o
leedi meden yo nokkuto dema hibi semme sanne sa ƴeewi so kamu toɓe tan ana tiiɗi gese remeteɗen moƴƴa sabi so ni yorgo waɗi joni ko hunde fof ko rema moƴƴata fattade kasi ñamdi daaba yuttiɗan so kamu ondu toɓi fa satti ina wahitne leydi ndu bonon la
saturation des sols
yimɓele ujunaji tatom temed ɗiɗom copan joyom woni ɓe nokkule mum saami saabi natugol ndiyam hitan 2024 de région mutti région o ɓuuri tampude sanne bangal anaruji mataɗi ele toɓo o rowanne ngo faaba muya laamu leydi ndi e gollidiɓe muɗum yettike ɓenɗo yimɓel nam holitiri wiide Sidiki Ag Anou hoorejo développement social région o
yimɓe fof ko tiɗalaji hewti hinnama to laamu on kay e baale ɗe golliditta yoga hokkama kaddu leydi ñamiri kay ɗi e nennal muɗum yoga e ndu moƴƴinama danɗe toɓe walta
oɗo balla yettaki yimɓel ɓe fou nam holitiri wiide Kaboro Konto goto emo ndiyam bonnani
janɗan sammini suɗɗan mi fi dabiri fou no yaltinami kakiɗande gami lonki hebde dabiri muɗum min ga suɗɗan saami le suudu neɗɗo goto wonimi hokkuɗa kan saabi Allah mi heeɓe balle ko fa handen
le région Kuthiala toɗo maroɓe dabaji waytagol wakkati o kañum en du ana yiya kutteje muɗum jaati yoga e mabɓe kañum en ko a latike wajibi jaati e juuɗe mumen soggude dabaji mumen fou ittude ɗum nokkule jorɗe yaade nokkule to nema woni ɗum ko mimsi kanko Khalifa Sissaw maro dabaji
min mi yoppi genndi amen saabi laafi jiyan kañ e saabi laafi guure dabaji ɗum hewtinga titala mawɗo hannden do maran dabaji ko waɗanmi o
kutteje bangal waytagol wakkati o ka wala fou to ɗali e leydi Tombouctou galleji kewɗi kañum en du latike wajibi juuɗe mumen eggude nokkule mumen saabi majjum Abdourahmane Togora jiɓɓinowo golle yimɓele egguɓe iwde jonde mumen le nokku o
kañumno laamorɗen fou maati o tiɗalla so tiɗalla ɓuuri matede sanne ɗum yo laamorɗe wuddude leydi fottade sa hen leydi misali sen ɓami joni région Tumutu ko yaata duumaji temedde tati e sappo tati wonko eggui saabi ɗi bona laaji
gollirgal Nations Unies le leydi amen ndi moɓe noddirta HCR womɗati yogaji ɗi nanguidi gouvernement leydi amen ndi fa darano caɗele ɓeɗo yimɓelle nom holitiri wiide Zakaria Bichara Hagar goto e juɓɓinowo golleji ɗeɗo fedde
ko naari banggal heble jangguerteɗan mi irtinɓe ɓuuri jeegon ko nafata yimɓe ƴuɗñaji joyon fatere kasi moƴƴindeɓe culimorɗe nandan muɗum le commune bla mi ittuɗum ɗati to janƴilta ƴaɓɓiro pati waɗa bonalla le on watti goto kasin mi waɗi hono ɗi golleji du le commune Tumutu
natugol ndiyam saabi toɓo hitan 2024 latike sababu yimɓele temdere capan joyom ɗe leydi amen ndi yimɓele ko ɓuuri ujunaji capan jeenayom wonɓe cuuɗi mumen saami oɗo adadu ka fedde ministre en joinaɓe fa darano ɗiɗo kasaraji holitiɓe